Manzese. Calm down. Nichilla. Alongside Bobby. Na kitu cha tunda.
Toka mapema, ukaniambia baby enjoy la simu taizima. Kama kiwai ni kusubiri dukani kwa Tina. Kama kusubiri nimesubiri mpaka mechoka. Kama kungonja mimi shangoja sasa naondoka. Waso hiru sema hakupuku zae hako mitoka. Nata tunda lako unataka kula na vibopa.
Kula kwako tulipanga tukutane pale pale na Salima. Imechoshwa na ahadi za uongo Salima. Heri wende Salima.
Mkosi lona olada nchinja bata unguzi. Bola upende pesa binadamu atakuzi. Usoka samata kila siku ana good news. Kumbe ana lolote anataka watu kuwa udi. Amenichomesha mainda ambayo chomeki. Amenichimbisha msingi ambao chimbiki. Eti mpila kulushwa yanasema nipige golkiki. Nanipa adhabu ya kungalisha kaniki. Nasema kama uliko utaki ya ni mapema umezema. Hata babu walisema nyota mbaya pia uja mapema. Bopu utakuwa mgonjwa ujakimbizwa unaewa. Imenichoma baka nimeamua kusema.
Imesharudi mara mbili na ya tatu sasa. Najiona na mkosi tena na gundu sana. Liche nipo njia panda sijui la kufanya. Ukweli unauma ila mzuli mbaya kudanganya.
Kula kwako tulipanga tukutane pale pale na Salima. Imechoshwa na ahadi za uongo Salima. Heri wende Salima.
Bob Junior, it's the legendary again. Natunda Fig One, we back. Ndogo wangu upana shuka unategemea na kitanda chenyewe, so angalia. Inaweza kawa rrr mana rrr. Nimewatanguliza na kishada mimi mwenyewe na kuja na jeti nyuma. Mashavu. Ni Bob Junior wewe sanuka kishanuka time easy man. Natunda. Sharabara Records. In the name of Allah. Tunasimama imara, you know that, Fig One, y'all know that.